Broadway.
Yeah, a Trevor Sound boy, the Magneto,
you ready now?
Uri mwiza cyane reka nkuririmbire ndetse ngucurangire kuko ndagukunda mu mutima munda reka nkuvane Rwanda utware ibuganda mimi nakupenda reka nkuririmbire maze ngucurangire yegera tubyine babiri babiri tube bane kubukwenza ninka hawe ni hene with a lot of money papa wawe mama wawe nashaka nabo babimenye nabakwifuza ga bose mbavutse she
reka winjangire ubusa kuko ni wowe gusa dusa
Umpora ku mutima mu rugo ndashaka kuko wantegera ku mutsima nkubakire etage tuzabana no mwihema imodoka nza kugurira Lamborghini cyangwa se Bima wa mukobawe uri mwiza cyane
Bebe kalo kasemire modoresi Arakokota homo na polisi kesi Muti mogo chomo funira mohesi Oli nasandu boyo tanyeta morasi Hatini seba tuzine pakanye chakara Ninye master baby rugamba amatya Mama baby nyongo wendora mufiu Chakiro kinundo ninja kuwa unanyetya Sekira mundole ka smile Hawisi kiavandyo kawale kamairo Lafu yetu wali kevira mufailo Tekanyita na maiso ya teka na mjairo
Wa mukobawe uri mwiza cyane Sigino mwita origino Karu anoino Sisi kwa sisi ni wewe disi Ngwino mubisi Unsange kumabesi Unfunge kumabesi Unfunge kumabesi Nzaguma nawe nijihe chose
Yeah nakulia ulikiro Unkebe himba mwona nakahunga kakaro Kimanyan tobo toba hoja ifunaturo Kusera sera mkilo na mwana mobiro Yeah I wanna be your lover Your number one lover TV riba over Kimanya forever Manya forever.
Wa mukobawe uri mwiza.
Baby girl, ndashaka tubonane njyewe nawe mama n'urunyarwanda ndazinire ndi Magneto azangwa